guddiga doorashooyinka qaranka ayaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ka daafuray diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashada golaha deegaanka taasi oo qayb ka ah hirgelinta doorashada qof iyo cod ee la filayay inay dalka ka dhacdo munaasabada ayaa waxa ka qayb galay wasiirro xildhibaano maamulka degmada Xubna kamida guddiga doorashooyinka qaranka iyo shacabka degmada Walaweyn Farxiye Maxamed Yuusuf oo qayb ka ah guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ka warantay diiwaangelinta iyo tirada goobaha loogu talagalay inay ka qabsoonto
waxa furnay 5 xarumood oo degmada gudaheeda ah 10 xarumood oo degmada banaankeedana waa ka shaqo gali doona maalmaha soo socda haddii ila isniinta wixii ka bilaawdo reer Walaweyn waa dad aad u wacyi gashan oo diyaar u ah inay is diiwaan geliyaan waxayna naga saacideen number badan saaka inay noo imaadaan oo diiwaangelinta iyaga ba
gudoomiyaha degmada Walaweyn Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa bulshada ugu baaqay inay is diiwaan geliyaan si ay codkooda ugu doortaan qofka ay rabaan
waxa si nabad ah noogu furmay nidaamkii doorashada diiwaangelinteedii alhamdulillah anoo gudoomiye degmada waxaan qayb ka ahay dadka ka qaatay kaararka odayaasha naga dambeeyo bulshada qaybeedii kala duwan dhamaan waxay qaateen kaararki waxay diyaar u yihiin doorashada heerarkeeda kala duwan saddexdeeda qaybada taa heer degmo heer state iyo heer federaal inay qayb ka qaataan waa rajaynayna sida ay caanku ku yahay reer Walaweyn inay doorashada number 1 ka galaan inaan sanadkan number 1 ka galno taariikh guula soo hoyno
guddiga doorashooyinka madaxa banaan ayaa wado dadaalada degmooyinka iyo gobolada dalka ay ku gaarsiin doonaan isdiiwaangelinta doorashada qof iyo cod